It's Good Life Music.
Whisk. X1.
Remember where you come from. Zambia Music Published .co.
Teleza, teleza. Pena kuona mutima wavesa. Ndazi kaleza. Teleza, teleza. Pena kuona mutima wavesa. Ndazi kaleza. Teleza.
Mwene mutima wandi watita natinjazi kaleza. Umumwena paka kwa tema na mpundu. Utumpundu, utumpundu. Utuntutu kwa ribo tuntutu. Wikabe pano mufio kwa ribo tuntu. Wikabe poyo kwa ribo tuntu. Kamu kamu baby come closer. Ine zindine uja waboza. Pali mailo atikwenze maloza. Oza mbele live ni vaboza.
Teleza, teleza, pena kuona mutima wavesa. Ndazi kaleza, yeah. Teleza, teleza, pena kuona mutima wavesa. Ndazi kaleza, yeah. Teleza.
Vela, ulimo yonse vafana na wakulu. Pose pe wapita, wasala wango tapo silizi langote zonse. Vela, inentine X1. Wamene sakangi wanza kupasa vili vonse. Love unipasa, veli machuli chikuchokela kubreni. Zungulu katupi monsa. Duwe chikali kumaride ni Bugatti. Kungala mulikuti pavo kumwa ni yogata. Mboni panga yuja po na mbongala fati. Unimbesa nyasi nyasi ngati ngati dati data.
Teleza, teleza, pena kuona mutima wavesa. Ndazi kaleza, yeah. Teleza, teleza, pena kuona mutima wavesa. Ndazi kaleza, yeah. Teleza.
You know what you want, yeah.
Mama, bashi bubu, bashi dad, nigga to mean, black soldier, river ice, and you don't see, I got you.
That's one, man. X1. Don't see this up, we know.
Whiskey punch end up.
Remember where you come from. Zambian Music Promise.co.
Ehe, chapwa bwangu.